Wachani siso bozea kuya kute sema zeni salani ezali ba teni tina lelo lize kuni tina nange betu kwelo lize
salani
salani mama salani tata.